Villain of discipline, hata ukindismim Slete shares kweki waz kwenye big screen Nasaka ching ching, nafanya big things Kaz, nye word ones, am nishush mim Mini striker mwenye kiwi wa kuitikisa nyav Mini fighter kaolimbiun kwa shikisha dab Taita mwenye mbio zisomiza puff Kama baso kona mlio kinita mie na rap Nanki tema 16 O hata nyingi bars na rushiwa G-strings Shilinga hata bras Mixa shango nyingi applause Picha mpambi mdingo flows O tembo kona king of flows Akbabi wa chape pa My bling bling Mi waga spinda vani Mejama didin Kichwani mengi son Na napo wewe Nona macho ya chin chin Kama msako wa kingpin Mina hason twin twin Haters wananona wise ya legeza Man opas kupuzo kama hauna chakupoteza Na hata kani fedha nyingi Nitashika na kutekeleza yale msingi kila dakika Naikumbuka shida mavumba nkishika na asafisha loncha fua Walono mbea njaa na alisha na kwenye nyu Walona ngusho loliza na fute chozo Londhulumu wakinkopa na leap of course Kero za kelele nazijua Na sokila gnacho kusongesha mbele na tua Sure Kwani haujawe kugomewa na begza gari pindu kwa mlimani Au kwenye speedy kari na viginge vionekani Kapona jile duwa za wale witness kwa njia Kumusu mdaifo kukere yoni weakness Mambo yaje bila force hivyo kipozu tanywea Na kwangu uhuru so chochote kautomusu kosea